I'ma tell you who you are. Wanzanga bonse ninga ende nabo bar for bar. It means manani tendi zako kunkala star. Wanafaka po kwanja kutini fike this far. I know wapana dula kupushing on my fouls. Muka tu my phone nili kutiali ni my mouse. I know mwini supporter and I know you happy for me. I know you heard the song ya nina chana chitomi. I'll be real chimani baba nkamisa wedding. Ya Wanzanga feel like a friendship is fading. I'll be real pena I feel like I don't deserve you. Nivela munga teenager we wanna pass a curfew, it's all good. I swear I love you with my life. Kutiti ambe once, ninga gani zepo twice. Bakari ni Wanzanga, ndiye wama nipanga. Can your friends even I? Nipase answer. Vika ni vute bad, mama sala ni Wanzanga. Abo ni Wanzanga, any day. Timaya mbana no mbena na futi ni Wanzanga. Abo ni Wanzanga, any day. Mama ziwa ni kankala lo ni Wanzanga. Abo ni Wanzanga, any day. And I take a bullet any day for Wanzanga. Let it go. Wanzanga any day. Wanzako mama could believe amo from the beginning. My real friends, wamandela mushe when you winning. Baziva nawa waka kufuna, you'll do the same. Bosati vosonjana tukumo na who to blame. Kuyamba na ni nomo, then you figure it out. Mukamvela na futi pamozi, you laugh it out. Kumbali muyamba na pabantu waku defender. Mukati waziva kutindiwa wapanga blanda. Real ones, this is for you ndine wakava. Tipange mane pamozi. Monga spiro na sava. Real ones, bwela teacher na mashoti. Tibambese mushe monga piki na difficulty. Real ones, tilipa mozi tikachula. Tight monga bazak na Oscar chafula. Real ones, tikutia bonse ikapitia. Dilu, monga ice cream na petitia. Vika ni vutia bat, mama sala ni Wanzanga. Abo ni Wanzanga, any day. Timaya mbana no mbera na futi ni Wanzanga. Abo ni Wanzanga, any day. Ziva ni kankala lo ni Wanzanga. Abo ni Wanzanga any day. And I take a bullet any day for Wanzanga. Abo ni Wanzanga any day. Any day. From Cappuccino XL, D-Lo, Jeremiah, Mwemba, Chabu G. Everybody, you know this, you know this. Chola Dola BLZ Day One Mbachi the Jada Wanzanga Kobe the Kingmaker B-Mac H-Mac the Wizard. It's the Mac 44 Broway Toaster Naredo Mosi Malik Alicia Long, macho wapaya huku. Sininga kwa nito kumula wansi mazina. But yo, ni Wanzanga. Everybody that's been Katuzi wa tezo chitika, tika ripo chitika. Nishiki wa Wanzanga. And I swear I love you. Sininga kamina vambi. Ni Wanzanga, ni Wanzanga. Jimo Wanzanga boys. Respect, I love you for